It's DRT.
Shed it. Baba Kyla,
Yogo on the bears.
Kula divai mama sita. What killer night to die kashalipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema nando. Mindo nimesema wala utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema maskini nimepata. Na matako yalimbwata. Kila napotimba disaster kisha disa mlete mami faster. Wanasema nafanya madharau kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao na wafanya waonekane vidampa anga zao. Kwani madem wana banana na mimi tu madon wana nitazama chini juu kama deo ya metimba na wakitaka selfie na vimba hizo funga store ya mka jo huko napo bang master leo mini na mado ya meja bala naweza jaza ndoo kwa chapa na wanyosha paka haters wakizima madem zao na wawakers. Yes, it's all about papers. What else? It's all about wanasema nafanya madharau kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao na wafanya waonekane vidamba anga zao. Kwani
baby girl, baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza. Baby girl, baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Unanikosha,
hilo uno gal unaninyosha.
Shaka nini si upesa. So bend down for me now. Not on the music
ball. Bele wacha, kumbali yonge. Bele wacha, kumbali yonge. Bele wacha, kumbali yonge. Bele wacha, kumbali yonge.
Now let the money talk. Isulize nani boss. Now let the money talk. Isulize nani boss.
On the bears.